New Eagles.
Yansanga bawana mbakoye kabakoza kabimba tadde ngane bomwenye sasa kusembesa teyayokeza chimama olona ntengulo mutima kasisira mwensula namwita nalaba namusembeza mukifuba awulirizo mutima ebigambo teyakozesa byanzikakanya namugamba bitono ndabe oba mwesigwa neyabe yange yenga era katinswala newonyonyokera maziga ganjika ebintu bingi binnuma naye kisinga okunnuma yangamba nti yali anjagala naye yali alimba kuba mikwano gye yali agigamba nti nguno muswaza kyeyandabako kyonna yakinnyumyako nesiganiye abantu bonna balimba namwagala nnyo nga ne we mulekera nzira kyali yakijja kukikale ngatalina takukyali yandinese naye nyama byange nakweka
Yandinese naye nyama byange nakweka.